Lucy from a Dresden Hat.
Oh. Afrodip. Ngokuhlala enhlizweni